flavor.
Da do da do da dance, da do da do da dance, eh. Da do da do da dance, da do da do da dance, da do da do da dance.
Da flavor. DJ Gravy.
sijawaiona before. Baby you my mula, hapa nimefika low. Adali, unachonipa sijawaipewa. Nakili, na mimi kwako nimenogewa. Odali, unachonipa sijawaipewa. Nakili, na mimi kwako nimenogewa. Kije kiyama konawe, shida na uraha konawe, kuwa najua konawe, yani milele minawe. Baby this love, ilianzaga kidogo, na this guy, tunakula pingono. This love, ilianzaga kidogo, na this guy, tunakula pingono.
Washing on each Madeleine, Mamma, you are way better. Deep down on the moor, it's a nigger for sure. There's an angle set in the Lukunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Trick it, trick it down, hire to me. Tell me that you never leave me. I mustn't see it. Come on, see India. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do. You got me falling for you. Kaba Samon, baby. Mon look in my eyes and tell me what you see, my darling. Yummy, yummy when I kiss you slowly. Taki, taki when I need you. No matter what I do, all I think about is you, baby. If life is a movie, looking so cool, you are my favorite part. Oh my, beautiful, beautiful, I wanna choose you a billion times and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Pretty, pretty, I don't know how you tell me. You got me falling for you. Just wanna see you grab a summer, baby.
Linavana linataiti, sijawahi pata penzi la hivi. Hii kitu kutoka siyo raisi, hata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekolea sana, kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujiaji ya mwanya, umeniteka umeniba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani, hivi.
Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi.
It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Craven, in the mix.
Oh yo 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 yo, na hapa nilipo nipo kileleni, kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini, na chizika na ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha. Sono jua unavyo nikuna, usiniache nitakesha ba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani, hivi.
Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby,
Neno na tabia zake zimenishika
roho.
Kama nisema nimeogwa, maana mwingine sioni. Ama nisema nimechanganyikiwa, maana mwingine sioni. Naogopa kona kona,
doli doli.
Muziki kizomba,
pori pori.
Michezo za kichina,
choli choli.
Sodomu Gomora, wewe. Umenibamba vibaya, mwenzenu na enjoy. Umenishika pabaya, akili na enjoy. Umenibamba vibaya, tamani na enjoy. Umenishika pabaya, akili na enjoy. Umenibamba,
mwenzenu na enjoy.
Pip, pip, sauti ya gari nani? Leo nimekuja kukutembelea.
Nina vipipi na vishilingi.
Kwi, kwi, sauti za chumbani. Leo siku yako ya kunyenyekea.
Shusha mishipi, dunga kipini.
Wendo dereva wangu mie, nipitishe kila kona. Na wendo dakitari wangu mie, ukinitibu napona. Wendo pacha wangu mie, nifikishe.
V DJ Craving, the musical flavor.
Mapenzi, ona saa hivi na depeswa. Na uyu wangu uyu.
Oh my God.
tena. Oh my God, nimependwa tena. Oh my God, sitotendwa tena. Oh my God, nimependwa tena. Oh my God, sitotendwa tena.
Remember that.
Mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari nikuonyeshe fahari. Sinilisema sitofoli falling love. Nimechikuta nime falling again falling
love. Nakupe siku zangu za uhai wote, nakupe upate kitunja boso vyote. Nakupe siku zangu za uhai wote, nakupe upate kitunja boso vyote.
This love sweet sweet sweet, tamu kama sugar
sweet sweet sweet,
tamu kama pipi
sweet sweet sweet,
tamu kama sali
sweet sweet sweet.
Oh this love
sweet sweet sweet,
tamu kama sugar
sweet sweet sweet,
tamu kama pipi
sweet sweet sweet,
tamu kama sali
sweet sweet sweet.
For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram at the Party Master. Be DJ Craving.
Wanangu ikichakike inusu kaputi, amenifinya kwa hapa mimi sifurukuti. Nangu mini tadere akinipiga kibuti, utapata na mazishi utabeba maiti. Nadhani kwamba aha nimefika mwisho, aha misitaki tena, aha awi wameniweza.
Nakupe siku zangu za wali.
Me now,
forever me now,
me now. ya kutamani tamani viela vyao wakemea pepo ya kutamani tamani wishupu vyao mara ngapi baby minalia unanibembeleza kwa mwenyewe unalia na kubembeleza mi mwenyewe
wao hawajui watu waje
tafadhali mayo wangu nipunguzie utamu taratibu mayo wangu nipunguzie utamu
washa nifata nikawakata washa kufata ukawakata
Yo duhuji mboni kupita ndemba Kanyi buzi mana ngiru kanyi ragu senga Uyu mutima kupiti ndemba Baby nakupenda Nipishi wakukira Alikuwa nuju temera Such an angel from above yeah. Baby katu jende Michigana kuje fara we
Excuse my ex Me pata masazi ama nita vibe po
Number one, I'm smiling
Yuna nabi ya tatatay Ina ina na
Baby you love to talk to me
Ina ina na
Baby you love to talk to me
Number one, I'm smiling Yeah Number one, I'm smiling Yeah, yeah Number what, I'm smiling Da-da-da-da-da-da Number what, I'm smiling Da-da-da-da-da
She's Mother Jesus, I'm called one missing, I'm on a resign. Please give something for petty man, I'm on a resign. Yeah. Najifanya ndoni mbato pepa Wazichana wasiwani hepa Nambaridi sitawaya kopa Kuyenda futado mbasuko jirado Kuna mbuo wanyo kwa mspire Hey, Tiffany Kuna mbuo wanyo kwa mspire
sababu mkikona na kosa ya kula hata kulala mwenzako kazi na shindo hata kufanya umenirogea wapi wewe na shindo kula wala kulala mwenzako kazi siwezi hata kufanya umenirogea wapi wewe hapana janiroga janiroga labda tu penzi linoga nikakupenda kiukweli ukweli Nikaingia, nikazama Nikazama Nikazama
Kama mapenzi ni kushinda adamu, mimi ninawezaje kupenda penda nichongewe sanamu ukweli nawezaje makopa kopa ya uongo ni wazimu jamani nakuaje napenda sana napoteza fahamu la 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 ninakaza moyo kuko asikali nilifumba macho zone fisikali kama teacher konde nikoe kwa mbali wala hukujali sikuchuki mina kukubali tukionane siwe pita mbali naomba Mungu waepushe mbali majanga
hapana oh. Janiroga janiroga labda tu penzi linoga nikakupenda kiukweli ukweli nikaingia nikazama
mpenzi wako baby nikazama tena nikawa sioni sisi
nikasema
nivo wewe nivo wewe wako wewe baby
nikasema
umenifikisha mbali ujacha pengo kuu ujacha pengo kuu ujacha pengo kuu nasioni sisiki napata nachotaka baby oh kanionesha upendo kungine taka taka oh hata siogopi call me lover lover wake nitamwaga manoti kasha nichanganya amisha penda falling asije kani pige kibuti mi falling amisha penda kweli kweli falling nigambulia mateso mi falling popo baby nice utamu ukiongeza sinajua ni haramu utaniua na lako tabasamu hilo ndo linanifanya tunakamu dona kamu baby dona kamu hata usiponita naitika hata dhalilika kipanga kuniacha tateseka kisa wewe ndo mwana nimetulia bila wewe wangekuta nishajifia
at your boy on 07-1235-1220.
Sifuru kutini mtulizana, tulizana, na-na-na. Yapo kidogo changu ilarejo kukidunduliza. Penzi lake kama nipo peponi, naogelea. Kazi
yake kama nipo peponi. Naogelea arini tawanya, siwezi, moyo wangu ni mali yake. Habibi selelea, selelea,
sima pensi na furaha yangu ya bandia nikiamini eti wewe ndio dawa tena bado navumilia baya au zuri kwangu mapokezi mwenda tu hizo ni hisia za muda alafu tarudi utakuwa sawa haichupi muda furaha kubadili kugeuka huzuni japo sababu ndogo utafute uninunie afadhali roho mbaya za kuisafisha kwa sabuni tuepuke ilo zogo na maisha mima sisi tufurahie tena mimi kipofu naitajiwa kunionyesha njia na we wangu fimbo wakupapasia nilozoya umekosa uongofu na yona nyongo inanitumbukia meninasa kwa ulingo na sijafikia kujinasua kwa nini Tatizo Nashindwa jua Tatizo Siambiliki kumpenda misichoki nimezama mate hata yapiti moyo umejawadhiki fundo hata sitapiki nimekwama nimetofika halina waza anapata faida gani kunikwaza ananishusha tama
Nishejitoa kafala nikazani napendo kumendo na aki kama safari ya mapenzi uwezi bolonge sema mapema ukanifanya biki ukatafuna tamote mwisho kantele nimekubali sawa zulinumiza moyo ukaniona chawa mapenzi sio sawa na kweli wenye pesa na nafaidi niliambiwa na babu mapenzi nijichunge anaumiza vibaya Sauli takayoeje wakati kwangu penzi ulikata shina yeah. Ubaya, ubaya Ubaya, ubaya Ubaya, ubaya Ubaya, ubaya Mapenzi ya yasome Mkiwa maskini anampenda tajili Ndo kwanza elewe Mkiwa tajila na mpenda maskini Sanifanya nini Nangangana mapenzi na vyote siviwezi Moyo na ukua Na choma mingi miba mapenzi si enjoy Kuma umivu haya Moyo meupatia adhabu Tena bila taya Miume niaja kwenye tabu mama Haya mapenzi haya na uma Au wendo au na uluma Manusha nchosha mwili akili na loo Yani sielewi Ubaya
nilitokea sijala, nimekosa usingizi, hata hamu ya kula sina. Ikitokea na amani moyo nina amani, paka hamu ya kula sina. Talk to me, my love, talk to me, your love medicine to me, yani dawa. You're the only one for me, when the time we are me, chochote we nambie, ni sawa, sawa. Vitu vyote vizuri kwenye dunia, wabaki na vyo, waniachie we mai wangu, mai wangu. Wapo wengi vizuri kwenye dunia, ila siwataki, we kwenye moyo wangu.
Selaku, 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 selaku. Mboni pipi titi nisasita Nivute vute nipo kikatika I wanna come to mind Simpo simpo no matema baby Na yuma dimpo dimpo niko hoi siwezi
DJ Craven The DJ who's got that great turn to a crime scene Here's the ladies about fighting over it
Upanipe kisu kini kisu lafu kisu ni Napagawa Na 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 kupenda Na 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 kupenda Basini kisu chungu mingi ma Basini kisu chungu mingi ma Basini kisu chungu mingi ma ma Basini kisu chungu mingi ma ma Ni kisu mingi Ni chungu mingi Ni kisu mingi Ni chungu mingi ma Ukinichiti itazikwa kesho Mana penzi nguo ya jeshi Mpako pite depo Nikimwita baby me me Ananita daddy di di Nikimwita baby me me Ananita daddy di di Ananipa mapenzi Nampa mapenzi makupa na ni mwagi ya maua Ikake nina sini Kamenirudisha utotoni Wiki wiki kwani pipi unatafshata kama ukinyo para Upanipe fisu kini kisi na kukisi ni napagawa Na, 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 na kupenda Na, 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 na kupenda Basuni kisi chungu mingi Basuni kisi chungu mingi Basuni kisi chungu mingi Basuni kisi chungu mingi
Nifike, mimi na wewe tuzike Bado tutotengana Hata kama, oh mimi na wewe Nani ya jela tufungwe Bado tuwezi acha Nimekupa moyo, ini Figo yote vyote ae, yote vyote ae Nimekupa huku Kote, baby, wambie
Napendana Mimi na wewe Hatuwezi kuachana
Oh, baby, wambie
Napendana Mimi na wewe Hatuwezi kuachana
Baby, wambie Na migu, zote sifa Pewe liye juu Na mapenzi unayonipa Suka waida Oka mama uwa Yanayo chanua Apenzi lishamili Lishamili Tanta kuletea Tawadia maua Apenzi linawili Oh, linawili Anime kupa moyo
Yako tamu imenoga Hey, hey, hey
unifuta mimi na wewe kwacha. Let me be your superman, let me be your superman. Nikicha vita niko tayari pambana. Let me be your superman, let me be your superman. Oh,
I belong to you, my Danica. You are beautiful in the strong light, Victoria Masonica. My good vibes, I belong to you, my morning star. Why you don't tell me that you wanna have? Spending my money, forget about yourself. Why you don't tell me that thing you wanna have? Spending my money, forget about you my beautiful lady. Gonna love you all till the end. No more heartbreaking love. No more heartbreaking love. You my beautiful lady. Gonna love you until the end. No more heartbreaking love. No more heartbreaking love. No more heartbreaking love, baby. No more heartbreaking love, baby. No more heartbreaking love.
RMZ, baby, dunia. This is the remix, ducha tuba nunya. Oh oh, shimiri mana kuko. Niwe na shaka mungu zima, bwanje bwose koko. Urobizi ndakukunda na urobizi ble ble ble. Kenye mpira nitwa mesa pana trezeke. Hello, kumna chane ego. Atani kindi ndati na urungunda kandu mezebe. Kumna chane kukurobizi jewa sindi pule. Smithi kurizizi jenda sumda niga yule. Fatungumye kapukuto ganje kakunyule. Aba tugwanya na mtio mpuga ni musule. Tupateshu mwanya, aba tugwanya. Izira mwana kam kam tumi. Kumana kwa rukundo, kume mumu dundo. Kuna nate tukiri pundo, pum 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 lezi.
Napenda sana mani, napenda kupati na mabinti fulani. Nipate kejani, na chok na majani. Ambia majirani, leo niko mafutani. Nasema oh, you better act like you know. Shorty drop it down to the floor. Mada shiro.
Najisi fura nikikutazama. Na yorangi ya fedha venye unapendeza. Na ipite usiku ama mchana. Na waza tutu kikutana. Venye unanibeba ukuna nikoleza. Niko na amani. Niko niko kwa moyo nishere. Niko na amani. Tangu niwe naye moyo nishere. Niko na amani. Niko niko moyo nishere. Niko na amani. Tangu niwe naye moyo nishere.
Now we kick the wickedest style. I wanna kick it, kick it straight tonight. Your body shape, shape, your body shape. Now cause it's our exercise tonight. Oh, my eyes are my gender car. Baby, I'm so wicked, it's in a car. Baby, I'm so wicked, it's in a car. Baby, I'm so wicked, it's in a car. Kulumba, 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 pate. DJ, umulilo kagwa kei. Stress out, watch and I'm going to get it. Kulumba, kulumba, kulumba.
Mimi tafanya, tu nene ye, umotivo maoro.
Na mitandani wanga na cheka tu kwa sababu naona mademo anapenda tu
la kaka wacha nikwambie wengine wanazingua wengine ni kiki tu wengine wananitaka ni mapicha tu ndio manake wapate sifa tu
you mean to say history ya wanja kihili kuwa ni pumba mimi dhani kwamba pia unamnuliaga nyumba alafu ikionekana wewe ndo dingi ye ni mchumba
wanja kehe Lilimpenda sana, kisha kanikacha juu nataka kajala Aliondoka na vitu sijala Saiski po boy, najiona fala
Naona mambo, mambo Mambo Naona mambo, mambo Mambo Naona mambo, mambo Mambo Naona mambo, mambo Mambo
Boy, kwaza ngojea Vipi Pretty Vishi, ilikuwa mitandao ni mogumvi kwenye wishi Kuna muda alisema kwamba haumfichishi Nasikia huo na gandaga tu kwenye matiti
Mi naona ngekewa, demu nyeve misi jamuelewa Anapenda kula bacha, na kulewa Mara mwisho lilisikia, anataka kuolewa
Ile kapo na adasa kakaa ilikuwa nzuri Militaji kuja tu ni wapatia mashauri Sunajua mambo ya pwani kupendana ushemeji kujuana Nyeje kunyekezana na imani kutihana
Ilikuwa ni kazi tu, kazi kawa nzuri La mashala mtoto mnyewe ni mzuri Hila tuwe ndani Ndiyo manake, moja towa moja Ni sufuri
Vipi kusuvera
Stake kushwa kama brown
Naongelea yupi, utile mama uzo
Haone brown, mini black
Naona mambo Mambo Naona mambo
Baby, you know, I'm so sorry that I broke your heart I should have hurt the one person that I said I love Please forgive me
You know you deserve the best, that's why I left, baby
Brand new and good for you
But I guess I was wrong and the proof is your ex, baby Yeah, we can never be friends, it's still coming back to me So jelly, jelly, pack your bags and leave. And girl, I'm sorry on your behalf. I did for corner, I did love. The only perfect man for you, not Jesus Christ. And girl, your therapy self is life. No go feel it go far what life. Maybe when you enter, I may know, but she could be alive. That you love star, treasure. You know that you lost the treasure
DJ Craven
Let me say you there for Josh But you there with another boy For your practice But you there for love You there sing for another boy And if I tell you stuff You could tell me say Cause I you're the only one I know be say I put this, but you know say, no say. Me, I just a play, I just a play, I don't. Yeah, so he on your behalf. I did for corner, I did laugh. The only perfect man for you, not Jesus Christ. And get your therapy, self, it lie. You know, go be recover, but lie. Maybe when you enter, I may know, but she go be a lie. Now you lost that
when you wave when your swim swims out.
I like to. I wanna pick up your heart. Tell me, baby, you love me. You have become my life. Become my life. You have a light in my life. A light in my life. Baby, let me love you. Love you. Love you. Can't nobody like you.
Cut him with the pool, put in the cup, oh no. Tim on my eternal.
Rudo. Akana imboi kwenya ndeche mukati shaivaga. Daiva mutoko de huranda, kuitwa muranda we Rudo. Daiva pachimanikire, pakatika tika pasinga budike. Moyo wangu uneronda, you can feel my pain. Moyo wako uneronda, I can feel your pain. Sakali munyarati, dini ndicha kupukuta wo misoti. Uchava munyarati, diwe uchandi kukuta wo misoti. Pandino kuona, muwiri wangu unomerera. Pandino kuona, hana yangu inoro. Ande kuchi baby uri magneti yangu, oh.
Magneti yangu.
Iwe baby uri magneti yangu, oh. Saka ndichava munyarati, dini ndicha kupukuta wo misoti.
Si unga kale uba taine, nanda soji mozi mozi.
Uchava munyarati, niwe uchandi kupukuta wo misoti.
Semango futa, koma kuliwa niza welela.
Pandino kuona, mwiri wangu nomerera.
Semango futa, koma kulina uza welela.
Shinda mabango kwa kono nimenata nana kuta leche leo kukujua ara nimeshtuka yapo mengi unajua kama baridi minoshuka takulinda kwenye mfua bana nimeshtuka we mapenzi unajua Chunga sita teleza, baby girl. Nana kuta, leche leo kukujua. Mara nimeshtuka, yapo mengi unajua. Mama baridi minoshuka, takulinda kwenye mfua. Mara nimeshtuka, we mapenzi unajua.
Moko
niko achango sina napona si malaria si corona siko nini kikuna tamakunywa yanagoma kuja tena napona nikihisi na homa nikikuna hata maradhi yanagoma kuja misioni sio kama sina macho bali na kuona wewe sikio sio kama sisi
eyes on. Hata ukisema unaniacha, namwachia nani? Vyujinga vyangu hivi, nipende tu. Kwako sipo deka, tandekea nani? Na utoto wangu, nipende tu hivyo hivyo.
Galita uko migodi chaitika matumeze kama vita usiependa kesha feka yani leo najaza meza na chutaka tuenduki kibati yani party after party na tu enjoy mana kuishi ni bahati unapitikali wewe zina vinyama nyama utasema meshe kake yani ni pesa yako tu unapiga unaacha mambo ya I love you wazitake
unasahau
Wakwani lila no kuchina Aya njiu wiko seto pateka O baba mteken Nakula kale mapoto na mapesen Nguonga chihuta for the blessing Yume nguonga chihuta for the blessing Tie Na ine baby tie Baby tie You gonna be my woman Miss Uyenge na ine miss
Salwa.
You gonna be my woman
all the clubs and parties in the 254.
kambia je utakunyabia. We kambia je utakunyabia. Bia dia, bia dia. Unajua kuigiza, sina uliza. Ama leo kola koka na pizza.
Koka na pizza.
Give me your phone, zima kwa filter. Let me take your pictures on Insta. Go ahead and smile. Please smile. At night you post on the Insta.
No smile, yeah.
She's done a picture, I need a filter. Give me it, nobody give me nobody. Nobody give me it, nobody. Nobody give me it, nobody. Nobody give me, give me, give me. Nobody give me nobody.
Umwakae, no mwaka kufozi. Yani mtake msitake, umwaka mtanita mozi.
Sieti,
mtanita bosi. Umwakae, 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 umwakae.
Kwanza na shukuru tumevuka, tumeuona. Yale yaliyopita yametukomaza. Oya wanangu wa boda boda, wakina mama wa uzamboga, hata wachawi wa beba nyota. Umwaka ni wetu, kamu na danga danga sana. Ilo sisa ukumekibwana, uje kujenga kakibanda. Na wewe na kwenu, na ukipata limama, likumoe, likupe pesa. Umwaka utoboe, wa usikai kizembe, na usichague jembe. Kulima lima kamu na imba imba utoboe. Umwakae, 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 umwakae.
Kapana, kapana, ilo juzi tate teme bana. Apana, le apana, let me take you back straight to Ghana. Matili mekolea, dozi dozi mineshalewa, shoti shoti za kikorea. Aiwe, mama, kana nipaka kirio, karie, drama, minisha zama mwe. Aiwe mewe siwaje, siwaje, jitoka siwaje, 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 kubo siwaje, siwaje.
Turn the light. Go, 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 go.
baby, no, 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 nimekulea.
Kwanza kwako nimesha zama, kwingine siwezi kutazama, sioni, nimesha kwama. Moyo umesha tulizana, umewaka bavilaza, kudanga tena nimekata, umasikini.
Koko, 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 lo, 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 no, no, no. Sisi ni wale tulio saidiwa.
ladies and gentlemen. You're killing them, Smalls. From our house to your house. You're listening to me, DJ Craving. Yeah. DJ Craving.